waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
garab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa garab 4 bisha Febraayona ay tahay 2010 sanadka 2025. halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyoga aanu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamaca. wararka caawana waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka ee dalkan austreeliya oo sheegtay inay la wareegayso diyaaradda magaalooyinka yaryar u kala gooshta ee rex la yidhaahdo haddii la waayo shirkad ama shaqsiyaad iyagu iibsada. ra-iisul wasaaraha israa'iilna waxa uu ku hanjabay inuu isaga bixi doono heshiiskii xabad joojinta, dagaalkana dib uu u bilaabi doono xamaas ay sii dayn weydo la haystayaasha israa'iiliyiinta sidii lagu ballamay heshiiskaasi xabad joojinta. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. dowladda federaalka ee dalkan austreeliya ayaa sheegtay inay la wareegayso diyaaradaha magaalooyinka yaryar u kala goosha ama shirkadaasi diyaaradda ee rex la yidhaahdo haddii la waayo shirkad ama shaqsiyaad gaara oo diyaaradaasi iibsada. ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa sheegay in dowladdu ay la shaqaynayso maamulayaasha hadda gacanta ku haya shirkadan kacday ee doonaya inay helaan cid gadata. ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ballan qaaday in boosaska diyaaradaasi yare ay ku leedahay garoonka diyaaradaha ee sydney loo hayn doono ilaa oktoobar 2026. laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in haddii qorshayaashaasi lagu guuleysan waayo ay iyagu waa dowladda ahayaan qorshooyin kale. wuxuu sheegay in dowladda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in magaalooyinkaasi yaryar ee dalku ay helaan diyaarado u kala goosha haddii shirkadahaasi ay ku guuldaraystaan dowladda ay hawshaasi u taalo. waana sababtaas ayuu yidhi sababta xisbiga leyborka uu u maalgelinayo sidii loo hagaajin lahaa garoomada diyaaradaha magaalooyinka yaryar ee dalka.
We have $12 million for New South Wales regional airport for Marimbula.
waxaan 12 million oo dollar u haynaa, ayuu yiri, garoomada diyaaradaha magaalooyinka yaryar ee gobolka New South Wales sida magaalooyinka Murrumbila, Muraya, Albury, Moree iyo weliba Majee. waxaan ballaarinaynaa, ayuu yiri, wadada garoonka diyaaraduhu ay diyaaraduhu ka kacaan ama ku soo degaan si loo xaqiijiyo, ayuu yiri, in garoomadu ay noqdaan kuwo hawshii laga rabay markaasi qabtaa. sarkaal sare oo ka tirsanaa booliska ayaa waxa uu ka fakaday in xabsi markaasi lagu xukumo kadib markii gaarigiisa shaqada uu shil la galay isagoo cabsan kadibna goobtii shilka uu ka cararay. xabsiga beddelkiisa sarkaalkan ka tirsanaa booliska New South Wales ayaa la ganaaxay, sidoo kalena waxaa lagu xukumay 2 sano oo bulshada uu u shaqeeyo ama amar bulshada uu ugu shaqeeyo. waxaa sidoo kale laga mamnuucay inuu gaari wado muddo 6 bilooda. gaarigiisana markaa kadib waxaa lagu xiri doonaa qalab ogaanaya inuu khamri cabsan yahay iyo in kale oo qofku ilaa uu afuufo oo la ogaado inuusan khamri cabsanayn uusan gaarigu daarmaynba. maxkamadda ayaa sidoo kale loo sheegay in ninkan waa 47 jira uu fasax ka qaadanayo booliska balse shaqada aan laga joojin oo markaasi shaqadiisa uu sii wadan karo. taageerada loo haya in austreeliya laga daayo canshuuraha uu dhowaan maraykanku sheegay inuu kusoo ragayo biraha iyo aluminiyumka ayaa ka timid meel aan laga filayn oo ah xildhibaan ka tirsan kongareeska dalka maraykanka Joe Kony oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa aqalka kongareeska u sheegay inuusan fahmi karin sababta austreeliya qaybta uga noqonayso dagaalka ganacsi ee sida muuqata uu Donald Trump go'aansaday inuu bilaabo. wuxuu sheegay in ganacsiga biraha iyo aluminiyumta ee austreeliya iyo maraykanka u dhexeeya qiimahoodu gaarayo $400 million. saameynta ka dhalata canshuuro caalamka lagu soo roganayo dhaqaalaha maraykanka laftigiisa wiiqayso. xildhibaanka ayaa ku tilmaamay canshuurahan inay cay ku yihiin shacabka Australia.
At the same time, we are working with them and they are buying 3 nuclear submarines.
waqtigan waxaanu la shaqaynaynaa Australia, ayuu yiri, oo lacag kaasha ku gadanaysa 3 gujis oo nukliyeerka ku shaqeeya oo qiimo buuxa aanu ka siinay. Marka uu madaxweynaha Trump ka hadlayo arrimaha ganacsiga oo uu leeyahay dalal kale, ayaana dhaca. Marka laga hadlayo Australia, doodaasi waxba kama jiraan, ayuu yiri, Australia nama dhacdo. Laba qof oo shaqaala oo ka shaqeynaya isbitaal ku yaala Koonfur Galbeed magaalada Sydney ayaa shaqadii laga fariisiyay kadib markii lagu eedeeyay hadallo hanjabaada oo ka dhana bukaanka Israa'iiliyiinta. Eedahan ayaa ka yimid video baraha bulshada wareegaya oo muujinaya haweeney iyo nin qaba dharka kalkaalisooyinka caafimaad oo ka hadlaya arrimaha Falastiin, sidoo kalena ku hadlaya hadallo yuhuud nacayba. Wasiirka caafimaadka gobolka New South Wales, Ryan Park, ayaa sheegay in baaritaan ay markiiba ku bilaabeen arrintan oo uu qaabilsan yahay arrintaasi ay baarayso guddiga cabashooyinka arrimaha caafimaadka ee gobolka New South Wales. Videogana loo diray ama la siiyey booliska New South Wales si laftigoodu ay uga hawlgalaan. Wasiirka ayaa sheegay inuu ka yaqyaqsaday hab dhaqanka labadan qof.
Those people subject to that investigation will not ever be working for New South Wales Health.
Labadaas qof, ayuu yiri, ee baaritaanku ku socdo weligood dambe kama shaqayn doonaan wasaaradda caafimaadka ee New South Wales, boosna kuma le, ayuu yiri, isbitaaladeenna iyo nidaamka caafimaadku aragtiyada noocan oo kale, ayuu yiri wasiirku. Dadkaas ayaa sidoo kale la filayaa in shaqada laga eriyo mar dhow. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ku hanjabay inuu isaga baxayo heshiiskii xabad joojinta dagaalkana uu dib u bilaabayo haddii Xamaas ay sii dayn weydo lahaystayaashii lagu ballansanaa inay sii daayaan sidii ku qornayd heshiiskii xabad joojinta. Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in militarigiisu diyaar yahay haddii loo baahdo.
In the light of Hamas's announcement of its decision to violate the agreement and not release our hostages last night,
madama ay Hamas ku dhawaaqday go'aanka ay ku jabinayso heshiiskii aysan sii deynayn lahaystayaashii xalay, waxaan amray ciidanka xoogga Israa'il inay isugu tagaan gudaha iyo daafaha Gaza. Hawshaasna hadda waa ay socotaa, ayuu yiri. Ilaa iyo hadda Hamas waxay sii deysay 21 lahaystayaal Israa'iiliyiina markii ay kala beddesheen maxaabiis Falastiiniyiina oo xabsiyada Israa'iil lagu hayay iyagoo wax maxkamada aan la soo taagin dembiyana lagu soo oogin. Laakiin waxay horey bilowgii toddobaadkan u sheegtay waa Xamaase inay hakinayso sii deynta lahaystayaasha, iyadoo ku eedeysay Israa'iil inay ku guuldaraysatay inay fuliso wixii lagu heshiiyey oo ay ku jiraan inaysan ogolaan inay Qaasa soo galaan teendhooyin iyo gargaar kale oo halkaasi la geeyo. Wararka dibadda ayaanu weli ku jirnaaye. Boqorka Urdun ayaa aqalka cad kula kulmay Donald Trump iyadoo walaac uu ka jiro xaaladda heshiiska xabad joojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas. Wadahadalka uu la yeeshay boqorku Donald Trump ayaa ka dambeeyey markii Mr. Trump uu ku hanjabay inuu gargaarka ka jarayo Urdun haddii ay diido inay qaadato Falastiiniyiinta uu doonayo inuu khasab uga raro Gaza. Urdun ayaa haddaba hoy u ah Falastiin. Urdun ayaa haddaba hoy waxa ay u tahay Falastiiniinta ugu badan caalamka iyo 2 milyan, iyadoo 2 milyan oo ka mid ah 11 milyan ee degan Urdun ay u diiwaan gashan yihiin inay yihiin qaxooti Falastiiniyiina. Boqor Cabdallah ayaa sheegay inuu isagu diidan yahay tallaabo kasta oo dhul lagu qaadanayo laguna barakicinayo Falastiiniinta. Laakiin dalalka Carabta, ayuu yiri, ay Mareykanka u iman doonaan iyagoo doonaya inay ka jawaabaan ama jawaab ka bixiyaan hindisaha Mr. Trump.
We have to look at the best interests of the United States, of the people in the region, especially to my people of Jordan.
Waa inaanu eegnaa, ayuu yiri, waxaa danta u ah Maraykanka, dadka gobolka oo dhan, gaar ahaan shacabkayga reer Urdun. Wadahadal xiisale ayaan yeelanaynaa maanta, ayuu yiri. Waxyaalaha aan hadda samaynayna waxaa ka mid ah inaan 2,000 oo caruur oo kansar qaba oo aad u xanuunsan la geeyo Urdun sida ugu dhaqsaha badan, kadibna waxaan sugaynaa, ayuu yiri, qorshaha Masar ay keenayso, sidaas aan uga wada shaqayn lahayn, ayuu yiri madaxweynaha dhibaatada Gaza. Sam Kerr oo ah gabar kabtan uga ahayd kooxda kubadda cagta haweenka ee dalka Australia ayaa sheegtay inay hadda mustaqbalka uun ka fakareyso kadib markii laga sii daayay maxkamadda London ku taala oo lagu soo eedeeyay inay xadgudubyo midab ku saleysan kula kacday askari booliis ah magaalada London. Kerr ayaa qoraal ka soo baxay waxa ay ku sheegtay inay hadda ugu dambeyntii iska iloobeyso ama dib iskaga dhigayso waqtigaas adkaa ee ay soo martay, haddana ay ka fikirayso mustaqbalka iyo inay dib ugu noqoto garoomada kubadda lagu cayaaro iyo weliba waqti fiican ay la qaadato qoyskeeda. Gabadhan cayaaryahanada ayaa dhowr goor ku celcelisay raaligelin ay ka raaligelinayso dadka dhacdadaasi keentay in dembiyo lagu soo ogo, laakiin hadda waxba lagu waayey. Kabtanadan kooxda kubadda cagta ee Matildas la yiraahdo dalka Australia ayaa qoraalka waxa ay ku sheegtay inay runtii hadal aan fiicnayn ku tiri booliska, iyadoo habeen maaragta ay aad u wareersanayd ay ahayd, sidoo kalena waxay mar walba sheegaysa inaysan ula jeedin ama doonayn inay caydo ama qof dhibaatayso. Saadaasha hawada berita magaalada Melbourne waa roobab iyo 37 degree, Sydneyna waa roobab la filaya iyo 29 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Ameerikanka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.